wambwiraga yuko mwisi ona vandimwe gifata uyu munsi yuko yiri wowe n'imana yawe imenyeweho n'urugo rwawe nawe ushyizeho urashira umudahayi uri tanzuba neza se iyo neza ugize uri kangubaye mubi abantu bakorera ibingarute batya bityo ntibashima abantu mwisi ntibanyurwa gira ngo nawe urabareba
abantu ntibabi
abantu bashaka umuryango wanjye bawutsembeho ibyaguye ko nkurikira afurwa nabi azira ubusa bubagira neza ariko bakwitura inabi zonca
abantu ntibabi
abantu
usuye ubugome
abantu
ntibabi
abantu
bashimira
ntugire ngo ni inshuti ntubarebe hejuru imitima yabo ni iminuko ntubizere ngo ubiyereke ubihe ngo ubimarire bahe ariko gira aho ugarukira isigarize ntubereke ibyawe abantu mu isi mama ntibashoboka gira ngo nawe urabareba
abantu
abantu